uthando lukhona hamba nami Tony njabulo hamba nami Timo uthando lukhona hamba nami Tony njabulo hamba nami Timo uthando lukhona hamba nami Tony njabulo hamba nami Timo uthando lukhona sohlala
I look, it's on the struggle.